benshi ndabizi ko inkuru y'amarira yanjye n'ukuri yaciye mu matwi yanyu. Abandi twaturanye yo mu mudugudu w'irimbukiro, umwijima niwo niyorosaga, narahura n'umwami wanjye Yesu. Umwijima niwo niyorosaga, narahura n'umwami wanjye Yesu. Narahamagaraga maze nkitsiriza, nari mu buretwa ubuza izuba kurasa, nari nyotewe
Oh,
amarazo David hamya waruguru mazende jira anguza amarazo David hamya waruguru mazende jira anguza
Sinjama yemba.